kumekucha mo music buraza kenta gere kwa kigoma ebada mwenye kuni ndo anakula kilicho iva.
Oh my god, your body give me temptation night. Me now we tuna combination night. Na feel kwenye meditation night. I'm in love. Hey, napenda unavokandamiza. Your boobs pump on mujiza. Na kesho tunze tibiza. Ni roha tuza kufuruliza. Eti mama.
Everybody now, ukigoza nyuma yako kweli container. Tena, tena, tena.
Everybody now, nakukabize gita we Santana na na na.
Tuna machi wata sale mina wewe mina wewe tupo sale tuna machi wata sale mina wewe tupo sale
wendo wangu mabuba ini mkali ya nyonga. Wengine wanataka tugombane gomba kwa furai mami. Hawatoweza, wanatuonegewe. Hawatoweza, still nakupenda wewe.
Tuna machi
Tafuna